chabucha, a chabucha, a chabucha, a chabula, 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 a
out in a Ayizolo lokhu bengilala ngvuka ngophuthu bachukua kwenti ufuga kwesinye sito lakali kute ba salwa neva kute singla tegele yonki nde mchape ningo kute haizo luluku menglala mfuga ngokutu bachukua kwenti ufuga kwesinye sito lakali kute ba salwa neva kute singla tegele yonki nde mchape ningo kute haizo luluku menglala mfuga ngokutu bachukua kwenti ufuga kwesinye sito lakali kute ba salwa neva kute singla tegele yonki nde mchape ningo kute haizo luluku menglala mfuga ngokutu bachukua kwenti ufuga kwesinye sito
Shaba kutunda manyefa yoki dao segyo sindawe ndeza kinte dao
Salwa neva kute singla tegele yonki nde mchape ningo kute haizo luluku menglala mfuga ngokutu bachukua kwenti ufuga kwesinye sito lakali kute ba salwa neva kute singla tegele yonki nde mchape ningo kute haizo luluku menglala mfuga ngokutu bachukua kwenti ufuga kwesinye sito
Thank you. Ay, 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 coco. Escúchela, mamá, no me vale el tiempo. Uzonkumbula, masekwehla kwenyuka.
uzozisola bazokhethu sajola sandwa samsengkhathele njalo ngenendlini sesilele wena ungifuna imbi kahle kahle kuhle mangitsetsa kuwe dale uzongikhumbula masekwehla kwenyuka uzozisola bazokhethu sajola
We'll be right back. Uganda. Mama be kala be yo chakazi zabo. Mabeza weze ya. Mabeza weze ya. Mabeza weze ya. Mama be kala be yo chakazi zabo. Mabeza weze ya. Mabeza weze ya. Bechala bekuzwa njalo ubundi mayipheli mqi bababuyele ekhaya aboy ngabe sekuwenze njani ngoba bechala bekuzwa njalo mayipheli mqi bababuyele ekhaya ngabe sekuwenze njani. I won't be the way they
die. I'm a good formula.
I'm gonna
lie.